artist.
Malawi, Zambia, no combination. Young D is the boss on this one. Featuring Organized Family.
Freaking beats.
Okarex one, my younger bro.
Matero wandalamba yuwe yo si jenji. Weyo ndi aluvela ena wandi madwente. Ulipira ndi benade. Wanova wango figa bajimage. Ulipira ndi benade. Walibe wina emu yanga amage.
Upa meni anza tu amenywa na iwe tieti kondane. Upa meni anza tu anyuza na iwe tieti kondane. Munga bola tiwine teni zido. Munga bola tiwine teni zido. Tiwine anza tu. Munga bola tiwine teni zido.
Kabena kusogolo bundiza kutawa. Kabena bedinza laisi ya kupawa. Kusinda zojidika za nyakuza kuila taya. Bena ni maona adizabiri. Iwoso ni mtu umaona zambiri. Kwa mando zina zizongono ngambiri. Zimene ni kubemba diri menga lipiri. Niza jigondi, siza majombo. Liga fudiga uma ni kuila bakono. Iwe ni nyama ena wani mabonzo. Umaziwa kupiga na yamba kumela njodo. Ulimpira ni bena dena. Banova wango figa bajimake. Ulimpira ni bena dena. Walibe wina ye.
Entertainment.